mbio. Mwanzo nilikwenda mbio, nikifikiria nimpata atanifuta moyo top. Bila mafanikio la tishio nzuri wako na ndio mfagio hapo kansafisha miako.
Haina bishi wendo refa una kipenga mjanja umeniweza unachanganya mpaka najazaga maji kwenye tenga. Kweli nakwambia hata sehemu za kucheka najikuta mimi nalia.
Umefanya utundu nkawaka na sumpaka nlewe. Lomba Mungu baraka ndo nkakupata wewe. Vino vya pale na hapa nkadata mama wewe.
Mama wewe.
Hey. Wala sikutaka kuchune ndo mana kaibuka ghetto na mitumba ya Karume.
Ukanipa mjani na epo na miuna ya paka shume.
Na miu kungusa echo nikajua nimepata dume.
Ha, so mefurahia kunipata mimi.
Yes bu, weza nambia tunataka nini.
Niwapigie simu home wazazi nambia kwa nimepata pini.
Ya waweke was love, taji feature mbaka hey. Yani alianza mapenzi, say nafata ndoa. Sisikize wa shenzi, swapendi, wanapoa.
Tukitoka weekendi, tunaspendi, wanapoa. Tunatrendi home bada mambo mengi na koa.
Thanks God kwa kumpata na nifasheri. Tabu mwanzo ila sasa naona tahiri.
Tambua kuwa moyo wangu shoti buwa kweli. Hasa navokupa muo loa za mishia meri. Kupenda
hautonitenda,
sitakutenda.
Wewe umenipenda hautonizifua.
Kukikucha unanikumbusha kwa kumekucha nkatafute. Nikikosa mzuka nikipata twende kunifukwe.
Naiku wazi changamoto zinapita, so kinite naja unanifikisha same sizofika.
Ha, yes love ni kupata.
Real love ni namata.
Tumetoka mbali
tunakwenda mbali.
Kifatacho sana ni mapacha.
Kwe tam tam so dakta.
Yule nyoka king hata. Letunda matata nkitoka na waka.
Na waka.
Sometimes atasemini mepata karata dume na miliki ni mimi.
Ha, na navo kukama tia chini. Like you know na nini, I know you know what I mean. And I will always wanna see you on the peak of your happiness.
You're the king of the jungle, the lion, the lioness. Unani refresh, na jana bless. Yes, I'm not bless.
Oh, na.
Yani mbali na pe, we more than fair. Like you and I in a bed.
Hey!
Over the game.